naftiyo haybati qurux daay habeelo mayo ha olahada midan haluntay horaba loo weydiin okay sharaftiyo haybati qurux daay habeelo mayo ha olahada midan haluntay horaba loo weydiin Adda adda hodayo hawada diga oo adda hafrayo halyey ku tilmaamaho Ainti sayaroon helada helada hugutuma helada helada hugutuma Adda adda hodayo hawada diga oo adda hafrayo halyey ku tilmaamaho haynti sayaroon helada helada hugutuma helada helada hugutuma oo helage wax kala hadashay walleenki haya waad u hadashaa hey laage wax kala hadashay walleenki haya waad u hadashaa
Shahar